It's a Bafaja Ugandan music. Here we go. Mama.
It's Angel Pro the Beat Wizard.
Dijakalamu, bunobulamu wakasera digidamu. Bunobulamu wakasera digidamu. When it's about eating money, chakalamu. Yeah. Katizina, bunobulamu wakasente katizina. Bunobulamu wakasente katizina. Bunobulamu wakasente katizina.
Mama, na yaga sasa ya Jovia na yamulava aga.